Kukumgindi on the mix.
Thank you, supplier. Hey, supplier.
Sijawahi kuwa sefu, sijawahi kuishi nao, ndo maneno wanavyosemaga. Sama sina fanya yao na wao wafanye yao, ipo siku watayakanyaga. Sijawahi kuwa sefu, sijawahi kuishi nao, ndo maneno wanavyosemaga. Sama sina fanya yao na wao wafanye yao, ipo siku watayakanyaga. Kanyaga, sebene kanyaga, 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 hoya na sabota kanyaga, kanyaga, ndadego kanyaga, 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 hoya kumnindi kanyaga, kanyaga, sama si kanyaga, 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 hoya na wabongo kanyaga, kanyaga, pali ya kanyaga, 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 skia. Kuri makapanda ntege mlevi kari wa mbege ni tedo muka ya ukipenda sauti ya zege. Ziza temba na chege usirete uwege, ukiona na washwa chini basi ujue unanyinyi. Si wamekutuma wanakusukuma, mtani kwenu siku na baa kwa nyuma. Na umeamunya unaujua usta au ndo napaga wanajina. Nishatoa migoma haipai au nyota yangu waingai. Wewe ushangai walifosi fita washadai, wewe unipendileo kuna watu wamesha kuwai. Hamsumbui madui hamjui, kazi zetu za usiku tunalala asubui. Hamkui kuna kitu tuwa mtambui, muni atawe na miela vipi achi ugai gai. Chaziba sikio ili sisikiecha, chatoa migoma mtani kawabala. Utunzi wa uloko ila wa ndo wanaongea abola, unitefala kuliko kunita star. We kuliko kunita mpeja mani achai fai, achai fai, achai fai, acha machisi boti achai fai, achai fai, achai fai, acha.
Sija wai kuwa sebu, sija wai kushina hu, dumaneno wana yose maga. Nilisho nafanya yangu na wao wafanyi ya hu, ipo siku watayakanyaga. Sija wai kuwa sebu, sija wai kushina hu, dumaneno wana yose maga. Nilisho nafanya yangu na wao wafanyi ya hu, ipo siku watayakanyaga.
Kanyaga, kanyaga, sebeni kanyaga, 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 hoya na sabota kanyaga, kanyaga, ndadego kanyaga, 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 hoya kumdindi kanyaga, kanyaga, msamasi kanyaga, 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 hoya na wabongo kanyaga, kanyaga, pali ya kanyaga, 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 skia.
Aha, aha, ulisha waikula keto, keto, kaski ya kinapita kwenye mishipa. Sakuna vitu, mwaneto, kivifusta kuja kuchese ya mishipa. Kina kawitu, migitu, wakiribu, gumi moja na funja mfupa. Kwa yoi so kitu mbele ya kitu, na so kitu chakulipelekesha pupa, kari ya mfupa.
Nakula nyamasi nyamazi, nakulubusha demgeto kama jambazi. Nakula tanda wasi wazi, nakulubusha gamseto, none wazi wa. None wazi wa kunikuguka na kusikuguka shio sote tuliso kutana. Na, una kazi ya kunipunguza mana kunifuka ndecho kitu nilo shindikana.
Oho. Pweja mani achai fai, achai fai, achai fai, acha machisi boti achai fai, achai fai, achai fai, acha.
Sija wai kuwa sebu, sija wai kushina hu, dumaneno wana yose maga. Nilisho nafanya yangu na wao wafanyi ya hu, nipo sebu watayakanyaga. Mr. Designer.
Samazi, 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 skia tuende kumdendi ya dasko.
Yeah! Tuende!
Weze! Aujaipenda yo! Amungu baba mungurie jumbaliki sana mama kena mie. Mama kena sama west, eh? Defao! Respect, support and chimbi! Liu kengri umze baba, baba! Beko mwanangu ndio wabongo meta watiramento jitu mazuna baba dura baba kibenteni mwanangu zidembish mwanangu benga kendamba champion katoto the boss mresa nizo wabongo dangote antonio weze kinodon mabegan mabegan mwana nyamala na tandale ndo nyumban
mabegan mabegan mabegan. Na fuyo gongi kukwa tuto nyuka.
Hey, hili nkoma da skondani. Umdini di nyojoti wanangu. Chunky supplier. Supplier. Chunky supplier.
It's kumbali.